Gareth.
Kama doktor na nikiguli kiko, unapokuwa nyakia, akiendele na. Karona ninyo mimi sitacheza rough. Mina play soka so you na see me ball. Katika, 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 katika.
These are gonna be the bad at you, man. Yeah, man. Them say 2019. We say 20, my team. Believe in production.